warkamaantana waxa ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison oo ka hadlay miisaaniyadda dawladdu ay soo bandhigi doonto gobolka Victoriana waxa wali hoos u dhacaya kaysaska xanuunka coronavirus. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku dhawaaqay in miisaaniyadda la soo bandhigi doono asbuuca soo socda ay noqon doonto tii ugu muhiimsanayd dalkan Australia laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee adduunka. Scott Morrison ayaa u sheegay National Press Club in dhaqaalaha adduunka la saadaalinayo inuu hoos u dhaco 4% sanadkan, taasoo ah 4.5% dhibaatadii dhaqaalaha gaartay xilligii uu dhacay hoos u dhaci dhaqaalaha ee 2008.
The scale of what is occurring today is incredibly sobering. Never before have we experienced.
Inta ay leegtahay waxa maanta dhacaya waa wax runtii madax kula weynaanayo. Weligeed caalamku ma arag hoos u dhac dhaqaale oo intaan la eeg intii adduunku uu isku xirmay oo dhaqaalaha caalamku uu midoobay. Ma jira, ayuu yiri, dal ka badbaadaya maadaama uu meel gaara ku yaalla hoos u dhaca dhaqaale ee adduunku hadda toos ayay meel walba uga dhacaysa, ayuu yiri. Miisaaniyadduna waxay noqon doontaa mid ka duwan kuwii hore. Laybarka ayaa ugu baaqay dowladdu inay u isticmaasho miisaaniyadda inay isticmaasho awoodda ay wax ku soo gadan karto si ay u abuurto shaqooyin, gaar ahaan markay noqoto warshadaha. Hogaamiyaha mucaaradka Laybarka Anthony Albanese ayaa sheegay in warshadaha sameeya qalabka tareemada, tusaale ahaan, ay soo saari karaan, ayuu yiri, matooro iyo gawaarida tareemada oo weliba dalka gudihiisa lagu samayn karo.
There's a whole range of new products that we can make here as well. We have everything that goes into a battery.
Waxa jira, ayuu yiri, tira badan oo cusub oo qalaba oo aan wadanka gudihiisa ku samayn karno. Waxaanu haysanaa, ayuu yiri, waxyaalo badan oo geli kara bateriyada. Waxaanu leenahay aaladda lithium-ka la yiraahdo oo wadanka Australia laga helo. Waxaanu nahay wadanka labaad ee ugu badan ee adduunka ee soo saari kara waxaas. Waana inaan isticmaalo sidaan u soo saari lahayn bateriya, ayuu yiri. Waa inaan soo saarno solar panels oo ah biraha guryaha dushooda la saaro oo qoraxda korontada ka dhaliya, iyo waxyaalo kale ayaanu samayn karnaa, ayuu yiri Mr. Albanese. Tirada dadka qaba xanuunka coronavirus ee gobolka Victoria ayaa hoos uga dhacay 300 markii ugu horreysay muddo 3 bilood. 289 qof ayaa xanuunka qaba gobolka, waxaana ka mid ah 135 qof oo degan goobaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo iyo 45 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka. Tirada dadka xanuunka ugu dhinta ayaa hadda 800 gaaray, iyadoo 2 qof oo kale ay xanuunka u dhinteen. 500 oo kaysa cusubna laga helay gobolka maanta. Celceliska 14 maalmood ee u dambeeyay ee magaalada Melbourne ayaa hadda 20 weli ka hooseysa, iyadoo hadda maraysa 15, iyadoo gobolku isu diyaarinayo in la sii qafiifiyo xanibaadaha marka la gaaro 19 bishan Oktoobar. Haddii celceliska kaysaska 14 maalmood uu ka hoos maro 5, Premier Daniel Andrews ayaa sheegay in shacabka Victoria looga baahan yahay inay xaqiiqda garowsadaan, ayna rajo fiican markaasi isgeliyaan.
Once of course the health challenges dealt with in that in this latest phase, that's when we can really pivot to providing the economic repair, the confidence, the investment.
Dabcan marka aanu ka gudubno caqabadaha dhanka caafimaadka ee haddaan haysta, waxaan markaas u gudbi karnaa, ayuu yiri, inaanu dhaqaalaha wax ka qabano, inaanu kalsoonida dadka wax ka qabano, inaanu maal gelino si dhaqaalaha dalku uu hore ugu socdo, ayuu yiri, oo dhaqaalaha dalku uu dib u soo noqdo. Laakiin waxaa soo baxaya dhibaatooyin kale oo la xiriira nidaamka karantiilka hoteelada ee gobolka, iyadoo dowladda lagu qasbay inay beddesho mid ka mid ah dadka ka shaqeynayay hoteelada u dambeeyay ee dadka lagu karantiilayo, iyadoo lagu bedelay boolis kadib markii ay soo baxeen walaacyo ku aadan xakamaynta caabuqa. Hoteelada qaar ayaa lagu karantiilaa dadka qaba xanuunka coronavirus oo guryahooda lagu karantiili waayey, iyo tiro yar oo dad dalka dibaddiisa ka soo noqday oo markaasi la siiyey ogolaansho gaar ah oo ay ku soo galaan Victoria. New South Walesna waxa ay gashay maalintii lixaad oo wax kaysasa oo gobolka gudihiisa laysugu gudbiyey aan laga helin. Hal kays ayaa lagu soo warramay, laakiin waxaa la sheegay kayskaasu inuu ahaa qof hore xanuun ugu dhacay. Waxay taasi ka dhigaysaa saddex kays oo laba ka mid a yihiin dad hoteela ku karantiilan. Birmiyaaradda gobolka Gladys Barry Chiklian ayaa sheegtay in gobolku u baahan yahay inuu u diyaar garoobo inay dhici karto in kaysas kale ay soo baxaan.
In a pandemic, we're going to get cases now and then. We're going to get potential outbreaks, but it's how you deal with them.
Faafkaanu inta uu socdo, waxaa soo bixi doona cases. Waxaa dhici karta meelaha qaarkood inuu aad uga dilaaco. Sida markaasi aanu wax uga qabanayno ama u maaraynayno ayaa muhiim ah. Ma fili karno in wax kaysasa aysan dhicin, mana u malaynayo in taasi ay dhici doonto. Waxaanu ognahay in hal qof oo keliya ay qaadato in caabuqu uu fido markaasi. Saadaasha hawada berita oo jimca magaalada Beet waa xoogaa roobab 18, Adelaide waa cadceed iyo 30°, Melbourne sidoo kale waa cadceed iyo 26°, halka magaalada Sydney ay sidoo kale tahay cadceed iyo 25°, Brisbane waa cadceed iyo weliba 29°.